Katoto moto moto, inakula hadi makoko. Sinywe gongo wala msongo, katani uwa kwa mitongo. Chii! Katamtam, kadogo dogo, kameumbika shepula kimodo modo. Kenye mauno, yani rojo rojo. Kakina makana tesa wangu moyo. Usijifanyi ukabize, Fatama ex wangu waulize. Nipe utamu ni kutoe twize, chumbani barazani mini shulike. Go down, go down, go down. Slow down, slow down, slow down. Sa kwa muhogo, keupe si mkorogo. Mama mia natokwa jasho, na ingia nikitoka na funga mlango.
Mbake! Joto joto embe dodo tunakulaga, soko ndobolo tunachezaga. No michoko tukicheza, kana nitokotesha, kana ningoromesha. No michoko tukicheza, kana nitokotesha, kana ningoromesha. Mwini kama chatu chatu, nakuwa fiatu fiatu, kanapokuwa kitandani. Nazidi kukata chitachu tamu kati kwa kati, ndani kwa ndani kisiwani. Shuka down utanikuta, tupapasane kwenye ukuta. Nitakupaka hadi mafuta, wachonge mimi ndo full makuta.
Remember where you got it first. www.djericom.com.